poko waru. A I reira haora e whakai ana ki tōna matenga. Te whakatoenga o haora I te hāhi. Nā, I taua rā, ka oho he whakatoenga nui ki te hāhi I hiru hārama. A marara katoa ana rātou, puta noa I ngā wāhi o Hūria, o Hamaria, ka hore ianga a Pōtoro. A nā te hunga whakaro a te pene I tanu, a he nui tā rātou tangihanga mōna. Ko haora ia, tā horo ana e ia te hāhi, tomo ana ki tēnā whare, ki tēnā whare, toi atu ana ngā tāne me ngā wāhine, ho atu ana ki roto ki te whare herehere. Ka kaufautia te rongopai kia Hamaria. Nō reira ko rātou tonu, ko ngā mea I whakamarara tiara, I hāere ere ki te kaufau I te kupu. Nā, ko piripi I heke atu ki te pā o Hamaria, a kaufau ana ia te karaiti kia rātou. A ko tahi tonu te whakaaro o ngā mano ki te whakarongo ki ngā mea I kōrero ai a piripi, I a rātou e rongo ana, e kite ana I ngā tohu I mea ai ia. I puta mai hoki ngā wairua puke I roto I te tini o ngā mea e noho I ana. He nui te reo ki te karanga. He toko maha anō ngā pararū tiki, ngā kopa I whakaorangia. A nui atu te hari o taua pā. Nā, I reira tētahi tangata, ko haimona te ingoa, he mahi mākutu tāna I mua atu I roto I taua pā. A mīharo ana te iwi o Hamaria, I mea hoki ia I āia he tangata nui. I whakorongo katoa hoki rātou ki āia te iti me te rahi, I mea. Ko taua kaha o te atua tēnei tangata, e kia nei ko te nui. A I whakarongo rātou ki āia, nō te mea kua roa kē rātou, e mīharo ana ki āna mahi mākutu. A nō rātou ka whakapono ki a piripi, e kaufau ana I te rongopai o te rangatiratanga o te atua, I te ingoa hoki o ihu karaiti, ka iri a rātou, ngā tāne me ngā wāhine. Ko haimona tonu tētahi I whakapono, a ka iri a ka piritahi ki a piripi, A, nō tōna kitenga I ngā tohu me ngā merekara nunui I mahia, ka mīharo. A, I te rongonga o ngā āpōtoro I hiru hārama, kua tango a Hamaria I te kupu a te atua. Ka tono atu e rātou a pita rāua kuhuani ki a rātou. Nō tō rāua tāinga iho, ka īnoi mō rātou, kia riro te wairua tapu I a rātou. Ka hore anō hoki ia I tau noa ki tētahi o rātou. He mea iri kau I runga I te ingoa o te ariki, o ihu. Me I reira, ka whakapākia iho o rātou ringa ki a rātou. A kariro mai te wairua tapu I a rātou. A nō te kitenga o haimona, nā te whakapānga iho o ngā ringa o ngā āpōtoro, I hō mai ai te wairua tapu, ka mea ki te hō atu moni ki a rāua. Kaki, hō mai hoki ki a hau tēnei mana. Kia riro ai te wairua tapu I te tangata, e whakapākia iho ai e a hau o kuringa. Nā, ko te meatanga a pita ki aia. Kia pīrau ngā tahi kōrua ko tāu moni. Inā koe ka whakaaro mā te moni ka whiwhi ai ki te mea hō mai noa a te atua. Kā hore he wāhi māu. Kā hore he taunga mōu I tēnei mea. Kā hore hoki I tika tōu ngā kau I te aroaro o te atua. Nā. Rīpene tātia tēnei kino ou, a inoi ki te atua, me kore noa e murua te whakaaro o tōu ngākau. Koe ki te hoki a hau I a koe, kai roto koe I te aukawa, kai te here o te kino. Nā, ka whakohoki a haimona ka mea, mā kōrua e inoi mōku ki te ariki, kai pākia hau tētahi o ngā mea kua kōrero tia mai nā e kōrua. A, ka mutu tā rāua whakaatu, tā rāua kaufau I te kupu a te ariki, ka hoki ki hiru hārama. He maha hoki ngā kāinga o ngā hamari I kaufau tia ai e rāua te rongopai. Ko piripi rāua ko te āpiha e Tiopiana. Nā, ka kōrero tētahi anahira a te ariki kia piripi, ka mea, whakatika, haere ki te tonga. ki te ara e heke atu ana i hiruhārama ki kaha, he koraha tērā. Whakatika ana ia haere ana. Nā ko tētahi tangata o Etiopia, he unaka, he tangata nui nā kanarahi, kuini o ngai Etiopiana. Ko te kaitiaki ea o ana taonga katoa, i haere ki hiruhārama ki te karakia, ā e hoki mai ana, e noho ana i runga i tōna hāriata, e kōrero ana ia i hāia poropiti. Nā, ka mea te wairua ki a piripi. Whakatata atu, ka haere atu koe ki te hāriata rā. Ka tahi a piripi ka uma atu ki āia, ka rungo i āia e kōrero ana ia i hāia poropiti. Ka mea atu, e mātau ana rānei koe ki tāu e kōrero nā. Anō rā ko ia, me pēhia ko ia ki te kore tētahi hei arataki ia hau. Nā, ka mea ia kia piripi, kia eke ki runga kia noho tahi me ia. Nā, ko te wāhi o te kraipeture e kōrero nei ia, ko tēnei. I ārahina ia anō he hipi kia patua. Ā, me te reme e wahangū ana i te aroaro o tōna kai kutikuti. Ki hai kuihi tōna waha. I tōna whakaitinga i whakakorea he whakawā mōna. Mā wai hoki tōna whakatupuranga e kōrero. Kua tangohia atu nei tōna ora i te whenua. Nā, ka whakahoki te unaka kia piripi, kamea. Tēnā koa, mō wai tēnei kōrero a te poropiti. Mōna ake anō, mō tētahi atu rānei. Nā, ka puaki te māngai o piripi. Ā, tīmata mai i taua kraipeture. Kaufautia ana e ia ihu ki āia. Ā, ia rāue haere ana i te ara, ka tai atu rāua ki tētahi wai, ka mea te unaka. Nā, he wai tēnei, hiaha te mea e kore ai a hau e iriiria. Mea atu ana a piripi, ki te whakopono tōu ngā kaukatoa, e ā hei anō koe. Nā, ka whakohuki ia, ka mea, e whakopono ana a hau ko ihu karaiti te tama a te atua. Kātahi ia ka whakahau i te hāriata kia tū, ka haere atu rāua tokorua ki roto i te wai, ā piripi rāua ko te unaka, ā iriiri ana ia e ia. Ā i tō rāua putanga ake i te wai, ka hakania atu ana ā piripi e te wairua o te ariki. Ā mutu tonu te kitenga atu o te unaka i āia, he oi, haere haere atu ana ia i tōna ara. Ko piripi ia i kitea ki ahota, ā i āia e haere ana, kaufautia ana e ia te rongopai ki ngā pā katoa, ā tai noa ia ki hiharia.